Nakabe gati na mjibi na HIV and Lusu Sate balaze utari kumativu Uruo kubale mesu kutuka ku muramuzari musango Ogu kutawane gaba mitambo Bamuo kwe murugunya kwa we Kuchakoti enu ukutule gaba Isaac Samakade President wa HIV and Lusu Sate Tegeze zanti bagara Chivagara kwe kuchakoti tude gaba E kumezewe mkampara wakati Awali chitibi chakoti mkulu kubanga Ukujituze gaba chivanya mateka Sema kadanyo nyode, chukwe murugunya kuno baku tu sada, hivi sabra mzi Dr. Flavian Zeja, na kulidhai court, mwite principal judge, ngaba sabu umesangu kulebe kulirizi wa gaba, kubanga chiti obora, enyingezi mweza sema teka.
Na tuita mu ikimisi, tuwajira zo kumugunya kafe, leo tukede kumacha, netujira gemba plaza feze nini, registra itiwa Samuel tuachirie, na gana awakozi we koti ku high court criminal division, okusako stamp kumba plaza fe, so tugenze gava, okubako di balago mulamuzi, bamunyo nyole, chichi, kitongo cha baloya, chichi gamba, registra na wagamba, nti nedda, security, ya tuganyi, okubakizo okubako chemukola, government, sasa nyinza seti nyingi nyonyo, muze kuwakanya government, cheyagala okukola era n'ayimbula abajasi basibe abakozi b'ekitongole kya Uganda State omuli ne acting secretary waffe Sally Babu bamutaddeko empingo yamufulumye kkooti
sema kadavumiridde ekyokugoba bannamateeka aba Uganda Society mu kkooti n'agamba kikoleddwa kubanga kityobolera kikoleddwa naye kityobolera ssemateeka w'eggwanga okubalemesa okukola emirimu gyabwe
tugenze okusaba olunaku olw'okuzza omusango waffe n'okusobola okuwa attorney general empawa zaffe asobole okujja okuwoza mu lujjudde tusaba kkooti eyo eyimirire tuwoze lwaki omusango ogutebaguzza Kampala lwaki teguva gava naye batuganye okutuukirira omulamuzi mukazi wattu tumusaasidde talina nsobi okugoba balooya mu kkooti kityobolera ssemateeka kubanga oba oziyiza balooya okukola emirimu gyabwe ejiri musemateka okuwabula government n'okushikira abantu ba bulijjo ku nsonga z'amateeka.